Amawubo 42 verse 1. Njengedlunzela lilangazelela amanzi emfula, kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu. Verse 2. Umphefumulo wami womela uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngiyakufika nini ngibonakale phambi kukaNkulunkulu na? Verse 3. Inyembezi zami zingukudla kwami, imini nobusungu kuba usuku lonke bathi kimi, uphi uNkulunkulu wakho na? Verse 4. Ngiyakukhumbula lokhu, ngithulule umphefumulo wami phakathi kwami, njengalokho ngangihamba esixukwini, ngiya naso endlini kaNkulunkulu ngenhlokomo yokwethaba nokubonga, ibandla ligubha umkhosi. Verse 5. Yini ukuba udangale umphefumulo wami, uyaluze phakathi kwami na? Methembe uNkulunkulu ngokuba ngiseza kumdumisa ngokusindisa kobuso bakhe. Verse 6. Nkulunkulu wami, umphefumulo wami udangele phakathi kwami, ngakho ngikhumbule wena ezweni laseJodani nekwelamahemoni nasentabeni yaseMisari. Verse 7. Untwa lubizana nontwa ekuhlokomeni kwezimpophoma zakho, onke amadlambi akho namaza akho eqile phezu kwami. Verse 8. Emini uJehova yaleza umusa wakhe, ebusuku isihlawulo sakhe sikimi, ngikhuleka kuNkulunkulu wokuphila kwami. Verse 9. Ngizakuthi kuNkulunkulu, idwala lami, ungikhohlelweni na? Ngihambelani ngilila, ngicindezela isitha na? Verse 10. Kunjengokuphohlozwa kwamathambo ami, nxa izitha zami zingiklolodela, zithi kimi, usuku lonke, uphi uNkulunkulu wakho na? Verse 11. Yini ukuba udangale umphefulo wami, uyaluze phakathi kwami na? Methembe uNkulunkulu ngokuba ngiseza kumdumisa yena oyinsindiso yobuso bami noNkulunkulu wami.